sengathi lenyama ithengwa nguwe akusiye yakho ikababa. Waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe.
Waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe. Waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe. Ithengwa kubaba. Waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe. Waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe. Ithengwa kubaba.